Bow. It's your boy Cash Kid. Yeah. Viko misike Ndolopolo zinigunya. Olowaisa kushuta. I'm living my dream. Wasani usha. Look in my eyes. Do I look like a loser? Si atu na inesuza. Shpeza chene ufuna. Man to man. Sini maluza. Wala. Sini kuziba kuluza. Sini kuziba kuluza. Sini kuziba kuluza. Wala sini maluza. Sini kuziba kuluza. Sini kuziba kuluza. Sini kuziba kuluza. Wala sini maluza. Voice yanga yoba tuwarika mbenga. Bari lareka ni wapasi yo geta. Baka pusa tiva mwesa kachemba. Ukari wanga so chita kompe. Best rap papa niriko neka. Nianga nuona ngatini seka. Ntenge mushu monga knife. Ukateto upeza na teka. Si beef uyede mutosa. But I think ni swap sesi. Napa ya marapa vambiri vani manga 047 years. Big man I am the great. Hapa niripari ponse monga tomato mu market. Ati nione kahafu monga cyclini musketi. Sindine simbi sindine planga papeve niriko hadi. Sina badio mwokati mvela but nivatila dust. Unigwira iwe ni spaki. Sike ndye zina inazivika monga nzala
umu. Situri sache wale katika mbepo nga buwele olopaya petea uya mbepo. Pifo sina kuchose matumbo yako kurapa na ine wasaina suicide. Uma zireta magais mkwa semuri nikurije kukeska. Marapa wabweka peka kufaka tupazi kapafu kuseta matimo vipake wawele na njeka. Ise siti matieka moti upo kuiza bangu fumba buni. Ise tu rapa rapa kuna kuni. Kuzitapa manji nirimbuni. Sia tu usinite wa homi. Jope kangangare kamboni. Uri pekapo ya bere kayuni. Bakai wabani rembela mavesi. Watikufa mu 3 seconds problem uyo faka mgira na goti. Apokola mgowani wapapi. Binika pape pani wapapi. Tiri kukulu ngundira tutapura romo papiti nimbira. Kamsefa wa mastundira.
Polo polo zinigunya. Olowaisa kushuta. I'm living my dream. Wasani usha. Look in my eyes. Do I look like a loser? Si atu na inesuza. Shpeza chene ufuna. Man to man. Sini maluza. Wala. Sini kuziba kuluza. Sini kuziba kuluza. Sini kuziba kuluza. Wala sini maluza. Sini kuziba kuluza. Sini kuziba kuluza. Sini kuziba kuluza. Wala sini maluza. Bell. Trigger. Seth Mazali. Bonzo. Steve Magawa. DJ Cookman. My boy Taz. Mr. Mwiko. Yeah. LJ. Real Mops. Tetek Parasaka. Code in code. Eric Nation, I see you my bro. Yeah.